alamin aya ilaahay maad shukrile seen ka mahadnaagaan hadhawaayo iyo walaalnimadii ahlnimadii runtii eed idan ka mahadsantiin maad ilaahay isku leh alxamdulilah ilaahay mahadnaagaana cadowgan dowladiidkana inay lagu adkaado dalkan lagu safeeya ilaahay ku tuugana runtii dhibaato badan ee dalkan ka haaya dalkan dhibaatada hayta oo anka weyn dadkan dowladiidka ah oo runtii dhibaato badan dadka dalkan ka haayaan dad oo adduunyada dembaha ku galay meelyo ka dhuumadan weydiiya u dembigii oha galeen deertiis meelyo ka dhuumadan weydiiya oo dadkii kanna qaladeenay oo ankaalmay ahaayeen iyo horta dhibaato badan dadka ka haayaan sababtoo ay dadkii soomaalidii haano shabaabkaga goorri ahaay haanoon iska dirahaayo oo isdedelo haayeen sida hadda gobolka shabeelada hoose wala ku dareera oo kale weliba aaminsana weliyo ku dambeeyaan oo ummaddu aa walbooda degenaaytay dhibaato mawada qabnay wadana oo lada jarti markan siyoonay dhibaatadiiyo dadka haayeen liin aragna dadkii ohaayeen iyo iska diro haayeen dadkaasna way ballanaa wada degenaasho iyo walaalnimo walan haayeen oo wala kala korma jaran cadowgun warkashay ila dhegeysanay iyo lana cadowgun haanoo kale badda ka dhammaado haayeen intii shaqa laagnagadeen oo waddankii dhibaato badan ku dhiidi dhaladiida iyo raayta badda ka dhimado haayta runtii weli ballanaa ummadda soomaaliyeed meel kasta iyo roogda dadkan nabadiidka ah oo dhibaatada wadaan haanoon iyo intii oonay jajuuban oo aruuriyan iyo kashibo hayaan meeliyoonay nabad ku jarta iyo dagaalka ooga hayaan marka dhibaato badana dalkan ka haayaan dadka nabadiidka ah unway ballanaha dhini kastaba dadkaasi hala dagaalamoy marka ciidamada amisoomiyadeedaka mahadnagaana ciidamada dowladda federaalka militariga booliiska nabasugada iyo haan maamule iyo haan maamulka goonfur galbeed gaar ahaan ciidanka mahadnagaana weli ballana haansuhay god walba iyo geed walba iyo kagabadan fadaayeen halanku dabaseeday dhallinyarada yar yaro iyo qalad ahayna way leenaa waddankina baabiyo haytan oo muddinga dhibaatayo haytan lan walaalkina goorrii lasan ero hay sabab lan goorri iyo sabab lanwaal lingordaana marka way leenaa yoona kuwaantogo dowladda soomaaliyeed iyo caalamkan weli ballanaha cafisa lasiin warsaday isiina dhibaatadiisa ka jirta ha ku bahaya leena yoona taasaanka baaqana ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer koonfur galbeed weli ballanaa wakhtigaa tala ka jira wakhti oo fursad jirto adduunyada oo dhan ogolo soomaaliya inay la kaalmay kaalmadaas ay ku faa'iidaysaday adduunyadan weli baan ka baaqanay ummaddu inay oonay wal alla weli oon baahaynin haddii dib u dhis atii haddii oonay horumarin atii haddii amni atii inay la kaalmay yoon haddiiba la kaalmay wala qabsado doonaan dhallinyarada yaryar ini shaqo liin abuur way sida waddanka nabad liinka hela haddii dhallinyarada yaryar shaqina nin helna dhibaato bijaraas dhibaatadan ula dhallinyaradun badda ina iskishibo haayaan oon rafaado haayaan birsho shabaabka nin adeego haayaan shaqo laantu marka caalamka iyo dowladda soomaaliyeed wali ballanaa ummadun sida shaqo lanka abuuro fadi ummadun sida iska socdo fadi inay laka wada shaqeeya un koonfur galbeed ahaan codsadaana marka ummadda soomaaliyeedna wali ballahaaha ilaahayna halan toobasheenay dhibaatada soomaaliya ka dhiida dhibaato eed iyada weyn waaye ilaahayna weli banan ilaahay towba ummadun dhibaatadun iyonay rafaadkun ku dulqaad ummadda soomaaliyeedna weli ballanaha walaalnimo leh sanlanka wada noolaada ina dhibaatadaasi lanagad ilaahay laynagado oo wal alla weli dhibaatee lahaa jeysadii ummadda is-cafiido is-walaalato gaamo isqabsata gaar ahaan reer koonfur galbeed weli ku absaday cadowga meelahoon ku wada jeysada ilaahayna toobasheena isigna is-cafiya marka asalaamu calaykum ilaahayna wali ku tuugana inta ilahay nabadsi roob iyoonay barwaaqi ilaahay ku tuugana asalaamu calaykum
waraxmatullahi madaxweyne way safarka seeday dalka banaanshi gaar ahaan waddanka talyaaniga safaradaas iyo walyaabi adaa la kulan
safaradaas iyadeedaan fay lahaayeen dowladda talyaaniga martiqaad ku helnay gaar ahaan institutionka oo arrimo federaalismka runtii xaaladda federaalismka iyaan warsadeen xaaladda jirto in sheegnay wayna nin ballan qaadeena inoonay walbadan ay kaalmayn doonaan sidii laka goladaay dowladda talyaaniga iyo dowladda soomaaliyeed xariir oo eed iyo taariikhan dheer iyo ku dhexay ummadda soomaaliyeed iyo talyaanigana saas waliba ku dhexeeya taariikh oo hadda oo lahankooba korna marka weli rajo kulanaa inay walyaalo badan oo yoonay niilo qabado doonaan gaar ahaan koonfur galbeed goboladun oo sideedan gobol inay walbadan ku qabado doonaan iyo ku rajeeyaana eedeedna waan hadalnay wayna umaleeyay inay yoon hata arago haayaan xaaladda meelo ku jarto haddii dhinaga nabadgelyada iyo haddii dhinaga kaleba runtii wali sharaxnay xaaladda nabadgeliya oo hata yaalla sida gaar ahaan ciidamada booliiska hata geekiyo ku wadaan dadaaladii wadaan oo gobolku iyo ku wadaan yaan sharaxnay marka rajo badan kulana bidin laalkarin